Yeah,
bali anza kusokota, bro nikapotoka. Alidondosa, nikampiga stopa. Buda nilikuwa nimetulia kwenye sofa. Nikikunya soda, hayuko soba.
So kuswala mobala neula. Awala jinewala. So kuyobu vineula. Pisa nengirenda neula.
Mini rasta na ubiri kama pasta. Na mambo ni sadakta, nimelipa sadaka. Mindio master na lala kwa darasa. Mademu wameja kwa kizungu wameklasta.
Sagala no sense. Take away your no sense. Money stops in no sense. Take away your no sense.
Sitaki nonsense. Don't spoil my moment. Sitaki nonsense. Don't spoil my moment.
Osango mwala ngamlunji. Taka senta kalina mbunji. Taku simbe gyanva nunji. Mwesonyiwa na yesi mlonje.
Zake zimishika, zimishika kutusi. Akicheki pesa anatoko na machuzi. Na aminikap tutadani ukoloni. Na kunywa kofi akipiga magudi, yeah.
Baby omwavu no sense. Nebya yogera diyo na no sense. Baby omwavu no sense. Kuvalita itateka seke morozezi.
Sitaki nonsense. Don't spoil my moment. Sitaki nonsense. Don't spoil my moment.
Sagala no sense. Take away your no sense. Money stops in no sense. Take away your no sense.
Sitaki nonsense. Don't spoil my moment. Sitaki nonsense. Don't spoil my moment.
Shashat kubale tolu venge. Omavuta la bikabala bakarenge. Shashat binovia genge genge. Watalita yovera denge. Sente wazifuna baba nawe. Boyizi kubule bakuchawe. Mwavu binda mukanesa bakulioga. Inabiti tonyu nyabiba wanawe.
Ume wako na tomi na wakisha. Na buda kune chacho na chiki na chachisha. Nimetamba walaina watandika. Ntawapimanisha unachomi ntawazika.
Jagala, 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 sagala kulaba yomulala magalala. Jagala, 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 sagala.